boy. Nampenda nani? Nampenda mpenda nani? Msichana mmoja ananifanya sincere. Should I tell me your name? Umenimada sincerely. Can I be your friend? Girl, I won't play games. Now unanifanya insane. Umenicapture intentionally. If you follow my lane, how to go at the same. Now the good eye, baby, give me your attention. Kidai unaza pin your location. Wala inta kutolea formation. Ukiwa na questions, ndakupa lessons. Nampenda mpenda nani? Nampenda mpenda nani? Msichana mmoja jina lake si sisemi. Nampenda mpenda nani? Nampenda mpenda nani? Msichana mmoja ananifanya si Kakololo, paka tororo, umeniguza mpaka roro.